Hayi ngeze ngeze bafethi ngeze. Sekulithi kakhulu manje. Ngikijima nayo phela inkabi yami lana umfoka baba. Mr. Igile usilethele umshizo omunye umasombathi. Java lava session. Kabe yami ukuthi sibulale siqhalaze kodwa kulithi kakhulu manje. Sibulale ngani ngapha. Ashinti damit. Danko.
Bafethi.
Yeah, yeah, Toshio Bafethi, It's Jabalaba Sessions Volume 1. Keep it locked.
What up, Msanze? It's your boy, Dulile Chav, yeah? Mr. Pagan Blake Experience. And you're now plugged into Java Lava Sessions, Volume 1, for my boy, Mr. Ian. Thank you.
Yeah. This is your boy, Tiamotebu for TBN. And you all are now tuned into the Java Lava Sessions that is mixed and compiled by my boy, Mr. Iggy. Hope you enjoy some good exclusive music. Thank you.
Overfeed. This is DJ Disto, and you are now listening to Java Lover Sessions, mixed and compiled by my boy, Mr. Egon. Stay tuned and keep it locked.
We'll be right back. Gijimisa imali yamagupta, angithi izibalo ziningi. 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 Gijimisa imali yamagupta, angithi izibalo ziningi.
Thank you.
Hayi ngeze bafethi ngeze sekulethi kakhulu manje ngigijima nayo phela inkabi yami lana ngivuka baba Mr. Igile usilethele umshiso omunyisho masokumphansi Java Lover Session inkabi yami ngithi sibulale ngiqhalaze ukuthi kulethi kakhulu manje sibulale ngani na ashidi damage danko.